Habla a Tia. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 yeah. Katonda wangu mulungi, osana kwebaza, byonkoledde bingi, osana kwebaza. Ekitiibwa n'amatendo otunula mu ndaba bikugwanira. Ekitiibwa n'amatendo otunula mu ndaba bikugwanira. Katonda wangu mulungi, osana kwebaza, byonkoledde bingi, osana kwebaza. Ekitiibwa n'amatendo bwe ntunula mu ndaba bikugwanira. Ekitiibwa n'amatendo bwe ntunula mu ndaba bikugwanira. Mwoyo mutukuvu, nkusaba mbeere, era nkusaba nkulembere. Omwoyo, omwoyo mutukuvu, nkusaba mbeere, era nkusaba nkulembere. Omwoyo, omwoyo mutukuvu, nkusaba mbeere, era nkusaba
Era nkusaba nkulembere.